Kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, World Health Organization, ebimu ku byekyafulumya okulwanyisa ekirwadde eky'akawuka ka mukenenya mu mwaka 2024 bibyalaga nti abantu obukadde 40,800 balina akawuka ako, era nga ku bo abantu akakadde kamu 30,000 be baakwatibwa 63,000 ne bafa. Wabula ekisinga okwennyamiza, abalwanyisa ensaasaana y'akawuka kano wano mu Uganda kwe kuzuula ng'omuwendo gw'abaana abazaalibwa n'akawuka kano kugenda kweyongera okulinnya kati nga batandise kutakula mitwe, balabe kye bayinza okukola. Alipoota eya leero omusasi wa Radio Simba Martin Amaiko Kigongo akuleetedde olugendo olukwata ku bakyala abazaalira awaka era engeri gye baviiriddeko abaana baabwe okuzaalibwa n'akawuka kano, ekintu eky'obulabe, n'abavunaanyizibwa ne banyonyola ku bino.
Ni kumpi kuweza 3 kuba nazaliwa nako emyaka jenina jemmaze nga ninki ninaakawuka, naye okuzaalibwa ng'oli mulwadde obeera awo ng'atokitegeera.
Mu alipoota yaffe ey'okubiri ekwata ku kawuka ka siriimu, twagadde tutunuulira ensonga lwaki omuwendo gw'abaana abazaalibwa ne siriimu ensangi zino gugenda gweyongera.
Osooka n'okula nga tomanyi kikuluma, omira amakerenda naye ng'owulira
eddoboozi ly'owulira lya kitonde kikyala ekyazaalibwa n'akawuka ka siriimu nga kati yafuuka maama alina abaana 3 wabula nga single mother ayita mu buzibu obutagambika okusobola okubeezaawo obulamu bwe nga bw'eri enkola y'obutendeke. Mukkirize ebikwata ku mukyalo ono ne gy'abeera mbisirikire, naye kamwetuumira erinnya lya Jeni Muto olw'okusobozesa emboozi y'olunaku olwaliiro okugwa obulungi amakerenda.
Kubanga nali awo nga mama nga mbatumira amakerenda kubanga naye amira, kati n'embeera awo nga ndi confused kiki ekinnuma nga ngamba nja kugamba.
Omukyala gwentumye Jeni atemira ku gy'obukulu 37 bazaalibwa abaana 9 ye mwana wa 6 naye ye yekka yasiigibwa akawuka ka siriimu nyina bwe yali amuzaala. Omwana ono yakulira ku ddagala ekyamuviirako okwebuuzanga ebibuuzo ekimumizisa eddagala eritakoma okuva obuto bwe. Ebibuuzo bino byafuuka ebizibu okwanukula ekyaviirako nnyina okukamutema bwe yali ng'atuuse mu P7 nti mwana wange nakusiiga siriimu bwe nali nkuzaala era nakuzaalira waka.
Olwo ntandise okuwulira rumors mu bantu nti mwana yazaalibwa n'akawuka biki biki, nimubuuza nga mama kikenyi nangamba netuyingira mu nyumba nanyinyonnyola ebyaliwo biki biki.
Wano wentuuse ekinyusi kye njagala okutuuka eri ggwe awuliriza wenjagala kitandikire ddala omwana ono afuna atya akawuka ka mukenenyi.
Jjukira n'okukafuna bakdozi nga abakyala tebeetanira anti nintu keya singa baali beetanira nnyo sandikafuna.
Okunoonyereza okukyali okuvannyuma ennyo okuva mu Uganda AIDS Commission, kitongole ekirondoola n'okulwanyisa ensaasaana y'akawuka ka mukenenya mu Uganda, kulaga nti omwaka 2024 we gwaggweerako abaana 4,700 be baasiigibwa siriimu mu biseera bwe baali bazaalibwa. Nga nnyumyamu n'akulira ekitongole kino Dr. Nelson Musooba yagadde mmanye ddala kiki ekiviiriddeko embeera eno kweyongera amaanyi.
In our study together with the Minister of Health we found that a significant number of HIV positive women were not delivering at the health facility. They are either delivering with traditional path attendants or with a caretaker at the home level. We know the risks of not delivering in the hands of an expert because you're giving opportunity for the virus to move from the mother to the baby and also during lactation.
Omuwala gwentuumye erinnya lya Jeni bakadde babamuzaala bonna Katonda yabayita. Kati emyaka 5 egiyise agamba oluvannyuma lwa nnyina okukimanya nti alina siriimu, baganda be abamukomba enziro ku mugongo 3 baabazaalira mu ddwaliro ye mulwadde yekka mu baana 9 we baazaalibwa.
Bwe yamala okitegeera nti mulwadde baana banziraku yagenda nga mu ddwaliro.
Ng'asinziira ku Dr. Nelson Musooba agamba waliwo bye bazinga bazuula ebiviiriddeko abakazi okuzaalira waka era bo ng'ab'ekitongole
but one of the reasons is around, you know, stigma within the home. One of the factors is that they are not revealing the HIV status to their partners. So either they are taking the medication in hiding. When time comes to go back to the facility, they probably need financial support to go.
Kyokka mu mbeera eno, omuwala gwentumye Jeni agamba teyandizaalidwa ng'alina akawuka ka siriimu. Naye ebizibu byonna byatandikira mu ddwaliro abasawo bwe baatandikanga okulangira nnyina nga bw'akaddiye ne bamukubanga n'olwogo olwo tiruachi tava kubyoku zala kubange miaka juku ya kareka
kubanga okuva ku first born paka kunzi mwane ya wazali la waka nga vagamba zanyo genzeyo ruachi ya tugamba kuntiwe ya aliru vuto ku uruavana benzi laku nagenda mdu aliru au mwalimu avana babiri balongo katuwe vahamu gamira konsumanyo omwana tatude vuluni kwe kugenda kumuchi mdu aliru kati mbu vahamu vuzo ina avana vamika na yukira ni wangambo limu kade vacho chazala kati evi gamba vasao ndeba mugamba ndeba muletera kugamba ndi sida yokenda wa mudwaliro wadde kufuna antinento kyecha muletera ekyo bwatu gamba
ngoje ko kumuzalira mba mulerwa nasigiwa kawuka ka silimu jeni ona agamba biro byonnate byandi tusewo singa kitawe yayogira amazima natakweka nyina njalina kawuka ka silimu mvudde tata we atuse kisera ababulira amazima wowe yajja silimu aliuka ka sige nyina jina kasigo mwana
kubawe na marukula tuatu la basatu mami wangi ni dadi wangi nange ngatani ya ngambo saba kube tuondeda mwimbini mama u obulado bukuru manze mbumani atinze ya buleta kubawe yali mvuzi watu hela yali ya vuga tuwela katini na chitegela